napita majirani machokoto, wana tamanya nipote. Niko naitoka long time, yeah, long time, yeah. Wish you smile kabisa ndo si choropoki, sitamani hata nikose. Uyu ndo yeye, yeah, 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 yeah. Girl, I want to be my wife, really mama. If I see you every time, taringa. Nimekutana na kila type, umenipata. Nanipa mambo yote, yeah. Kipenzi changu changama, dozi na waumatizama. Fanya wainuka wainama, ayo. Jezesha nyonga waonyeshe simama, kabla jua lijazama. Si leo mpaka kiyama, ayo.
Give
me love, give me love, I'm giving you more. Baba na mama yangu wakuone.
Tu kwa baba na mama na ndugu marafiki wote wakujue, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Naomba kwa Mola tulinde, usiku na mchana tukinge. Ujanizima mimi ni shapo wasio na juwaka. Sema jina gani ni kuite, ama sifa gani ni kumwagie. Nikikuona napona kwako tabani. Girl, I want you be my wife, ukweli mama. If I see you every time, nitaringa. Nimekutana na kila type, we umenipata. Unanipa mambo yote, yeah, 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 yeah. Kipenzi changu changama, rozi na wamatizama. Fanya wenuka wainama. Chezesha nyonga wonyeshe simama, kabla jua lijazama. Sio leo mpaka kiyama.
Yambie.
Give me love, give me love, now I'm giving you more.
Yambie.
Bara mama yangu wakuone.
Yambie.
Ah, me love. Twende zetu kwa baba na mama na ndugu marafiki wote wakujue, yeah, yeah.
Ibe kidogo mwenzako nikohoe kwako isendi popote. Na nimekuganda kakuto sinitoe, baby, yeah. Ibe kidogo mwenzako nikohoe kwako isendi popote. Meni tulisa umenipaka upako, baby. Hey, yeah.